got it on, yeah.
Nobody bought them.
2026
with the wheelers.
It's your boy Drex.
Choma kusogolo, guachimbombo chambuye. Weta money kali pilolo, muni dadisa. Ambuye money zonte. Nokali jomtanga muka mudadisa. Ambuye ningatote. Panjita yenu mweleza ni pempa pamlaini wa sugar ni sashote. New jila munjila PPP. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. Sonjela manyumba mayadi. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. E plus mapasi kuskulu mu graduation gown mapeza, yes it's me. Chikwa team kachisi, akwatila nindani, I guess it's me. Blessings follow me, I declare and I decree. Chino chaka kaleza mtachiona, vasukulu vamfwiti. Blessings follow me, I declare and I decree. To be wealthy and healthy and happiness upon my family.
Waka fike kono mbate hapa wena ufikako.
Wafikako, si hapa leno wafikako.
Aze nzo lena kuti Suza kafika komanjezi hapa we wafikako.
2026 ladies and gentlemen, let's go.
Chauta si mundu wawe Ambanga mapeko Senga hale niwe ni tene. Aze lesa ke mundu wawe Nangula ema wapo Sina muminga santiti zose.
Una guni bundiliza, ezo nina gulibi, we uzaenda, yeah. Sashita za kuziza imili leta waka pialipo, bize kunika mbilila. But one thing you should keep in mind is Mulungu sama kona kwano, alipose ama fika kwato. Nintaweza beda neneza jato.
Inevezo ni kanda, apabama ni konka.
Mulungu apana ni dalisa.
Inevezo ni kanda, apabama ni konka.
Mulungu apana ni dalisa.
Abaleti Tegwa kafike kono mbate hapa wena ufika.
Aze nzo lena kuti Suza kafika koma chesi hapa we wafika.
Chauta si mundu wawe Ambanga mapeko Senga hale niwe ni tene. Azulesa ke mundu wawe Nangula ema wapo Sina muminga zafiti zose. Sombale zangalala.
Let's go!
Yeah. Louis Dakar All Stars. Zambia, yo.
Money, did they just robot? This man. Mr. Robot Sakat.
Zambianplay.com.
Dollar.